ok. Wale man yabo. Namana ndita ke track yabo. I just wanna say sorry ngoba ngose ha man yabo ngenze ndila mphatha ngayo mamela. Yeah. 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 Okay. Makanaita mamela, I hope ungandixolela. Ewe ndiyayazi ndakudlala inhliziyo yakho ndayophula. Ewe mamela indlela esadibana ngayo, sasixilile sobabini. Okay savaya solala ekuseni xa nasivuka. Okay ndiyakubona icangwamo ndabe ndibe ndizibuza ngubani lonu lelapha. Okay yachaza intombazana yanixela ibiye ndithanda. Okay mdala yandibona ndimdala yabaseleka. Okay okay ndabhiliva ndimane ngoyo mtsheka xa ndinxilile, ndimbamba xa ndikrepa ndiyolala naye ndimyuze. Okay ndakhetha iFelix ndamthanda intombazana enhlizweni yam wayithatha indawo kusakuthandani iminyakana kudala sadibana ndanephupha loba nomntana. Okay kheli bendimthanda qala kwethu udibana ndaye ndabethwa yipressure cause bendingumrepa amacheri aye ndithanda nguwali ayezifele. Okay namdlalo umichael. Okay ndade ndamithisa wakhulu umntana wakhona. Sorry my love ngoyenza
andifuna nokhoka ndiyazi solo umculo wandenza ndiyamatyola ndandikuthanda nakufacebook ndandikuposta undiscrolla wona amacheri aye khona kodwa lwafihla xa ukhona yengezonjongo ukudyola yaba pressure ndenza ngcono. Lo mculo senza sicinge sizibone siziplayer. Usenza sibe nepride okwetshere qala usileya. Usenza silibala ikhaya side sithi kusezingebo. Loo nto sifumana amashwa ngoba le ndlela inameva. Every time every day siperforma kugcwala amatheri. You can call us i-onions performa kukhala amatheri. Andiko proud andizingci ndicela uxolo mabibi. Ipressure ndenze ndaphapha ndakwazi ubona amaledi. You know andingomntu wamatheri baby zange ndingakumameli. You know zange ndingakhaleli. I mean zange ndingoneli noba intoni abayithethayo. Baby ncela ungayimameli noba intoni endinganayo wena soze ngakuncameli. Ndiblame umculo that nigga change me. Ndiblame icuba he made me crazy.
Okay xa ndisakhumbula ngo-2016 umntana abantu wabeleka yakhona intombazana inzwakazi ekuthiwa nguisi ndandimthanda manyani ndisamthanda phofu nangoku. Maka isi I'm sorry ndicela uzindixolele ntombi. Ewe ndiyayazi bendirongo ngophula intliziyo yakho lihlobo. Bendikubetha xa nditshita xa ndibuza ngubani lobeleli naye ndithi sex undibuza. Ndaphantse ndambulala ngekuthetha namhlanje ndikwe simnyama sisele khawaye ndithanda nyani amane ngamanye amaxesha kumamaka ndikhusele ambuze ebutheni msweni ubethwe ngubani teni mntana munjena angayithethi nyani athulwile netshomi njena kodwa ubethwe ndim ngamanye amaxesha njena xa ndicinga into endayenza kuye ndiyakhala njena andibethwe yipressure.